niko hapa kwa uwezo na si fitna. Na nazidi kusonga sibaki nyuma. R&B bega ni sitaitwa. Najivunia mbali nimeitoa.
Mana inapendwa leo nilipambana. Itapendwa kesho nimesimama. Kama speaker, ah, hii ndiyo BB. Iko kama guitar, ah, hii ndiyo BB. Iko kama speaker, ah, hii ndiyo BB. Iko kama guitar,
Boko ilala, mwana nyamala. Jikubali imebeng paka Mbagala. Moshi Manyara, Lindi Mtwara. Number one fan, mewashika wadada. Sofia Mombasa, ningefanyaje sasa? Lagos Niger, kwenye radio paka Juma Bisho. Sasa video ndio BB. Iko kama speaker, kama gita, hii ndiyo BB. Iko kama speaker, hii ndiyo BB. Iko kama gita,
They call me be the king.